ngiyibhalela wena sithando sami. Nalabantu abangafuni ukusibona sijabule. Kodwa lokho anginandaba. Ngoba uthando lwakho nethemba lakho yizo zibalulekile kimi. Ngiyakuthanda.
Njengoba ngisho my love, akekho ozosihlukanisa. Ngiyakala ukubona inyalozi etshela umuntu afana nami. Ngiyafisa ungithembe.
You told me you turned around.